Magdad. Volontile wa shite, mama big man. Manas, litchis babe. Yule ke finish, wambesh. Kwangalu. Wana wawa, the vint.
All on the beat, and them.
She promise you we. Shikulayani, wewe we dada. She promise you we. Shikulayani, wewe we dada.
Mama,
abano ulimbo, ulimbo.
Bakwetu ba president,
abano ulimbo, ulimbo.
Ima siku ilifo mutoche kuna shi.
Abano ulimbo, ulimbo.
Siku ni moja kama vile mtaona ni puma.
Abano ulimbo, ulimbo.
Puma zedu. Ah, president kutosha mabuta. Tuna shito ni emu. Siku ni moja kama utanza kufimba. Kila siku batanza kunya kwa kocha.
Shikula ya wabana machina fulu fulu. Ama Mr. Zibu beba ledia. Kubuta laba disusha fulu fulu. Ele pika le finger bachibulu. Haiko na bululu we mulu mbuwa na chulu. Eka tutelele kufinga pupwe chulu. Kwa mtu wa mubaya. Hakelele fulu fulu. Pa makuta unakala na kutosha uko na nguvu. Ubulimbo wabana kaso kwa tivadi kukomene mbo. Ebo ndandila monimbo. Wewa kuchipa nitu adila ngechimbo. Adilone nsala evi fulile. Awe mwabana gulu bachipulile. Ile ponya na luto. Awe ya potepo. Ponya kofetem. Kakula kukusi pompo. Salo kefima kuko pambali na potetu. Na washangila chikala. Konka mulain. Weda ulimbemba kalunda kachokwe. One Zambia, one nation. Kabungo kutula, chitolo kutula. Fio ya ditula. Papata witona ule medula. Ele fuchina tukusula. In your government. Gold daily, sangu kakopa. Yose si chutule kopa. Poncha spida towa. Mwabisha jute iskadio tawa. Wano gulimbo wafita wajangila. Wa black.
She promise we. Shikulayani wewe we dada. She promise we. Shikulayani wewe we dada.
Puma the dude. Jesse.
Ni kama vile nilo unafachi. Ni siku kwanza anaza upanda. Ni kama vile longo nilipenda. Kama vile tuna atanza kuchenga. Kongo mani atanza kuowa. Ni kama vile longo mitapata. Haki Mungu malaika napenda. Ni siku moja kama mitaweka. Pachi beton.